adeegyada aan ku soo bandhignay Premier Bank Kenya maanta waa adeegyo isugu jira online paymentis oo aan malaynayno ama u haysano inuu aad uga hormarsan yahay waxa hadda Kenya ka jira. Waxaan kaloon soo madhina wearable paymentis oo dadku u suurogalay inay frantigooda, maaragtay saacadooda, wristbandkooda, okyaalahooda iyo different maaragtay items oo jira inay lacag ku bixiyaan. Waxaan kaloon u soo bandhignay maanta clientedan ama macaamiishana Kenya inay awood u leeyihiin inay diraan remittance ama xawaalad ay within our application-ka dhex diraan meel walba ilaa 125 wadan ilaa 144 wadan ku dhawaad u diri karaan, iyadoo ayaduna aan service aan u gaarna haddaan Premier Bank nahay oo aan ka jirin bangiyada kale oo Kenya. Sidaa daraaddeed waxaan maanta soo bandhignay technologies abaaratay wax badan isugu jira, laakiin labada hadda aan ku faanayna ama aan islana gaar ayaad u tihiin ama gaar ayaad uga hormartinta bangiyada kaleeto waa wearable paymentis oo bangi kale hadda Kenya bixiya uusan jirin, iyo in remittance-ga maareeyta dadka dibadaha lacagta u diraha ay si efficient-ga dibadaha lacag u diri karaan. Bangigu hadda Kenya Soomaaliya uu ka jiraa, laakiin dee kan serve uu wadiga kala kala intisa adduunka meesha joogaanba waana online dhammaantiis. Barnaamijkan waxay ahayd inaan soo bandhigno technology-gan ka shaqaynayna hal sano ee barkii ugu dambeeyey, waa macaamiishana u soo bandhigno. Sidaa daraaddeed maanta laga bilaabo macaamiishana waxay heli karaan, isticmaali karaan, ku maaragtay heli karaan maaragtay wixii aan soo dhiseyna oo ah technology-ga oo online, from account to opening to card request to wearable to remittance to everything aan dhiseynay hadda online u yihiin, meel walba joogaana waa ka heli karaan. Yes, wearable paymentiska iyo remittance-ga waa markii ugu horeysay oo bangi oo sidaan ugu sahlo dadka macaamiisha Kenya inay u isticmaalaan. Uu ku leeyahay bangi 21 branch uu ku leeyahay Kenya.